ZLatestMusic.com.
What is this?
Hey, Shine Tiger, Waikitiki yao, Vapale Vapale, go.
Moby X made it.
I'm the best things ever to with this. Nilingao kino stress, yakavo kwa ivembiwe. I'm the baddest. I'm the baddest. Uvatakulika na try test. Tiger, tiger, baddest. Shine, I'm the baddest. Zile pashangini tile muhaimo. Yani fita kurapa kimanmo. Bani fita kwa bwata, yes I know. Mwendi singa waleta ya big O. I'm the baddest. Tautuanga vashenda nga Shang City. Konovu fokoli vava mashiti. Vaziva tua, tua, ava fiti. Luna ni raise, yangu luka batida. Nazili vava fita akina. Vaitumba uteni kwa benja. Kulukalamu limu luatakana. Luvashangi aluva lichakana. Kuluchonga chonga luno shupana. Senanga kiuufi vasupana. I'm the best things ever do with this. Nilingao kino stress. Yakavo kwa ivembiwe. I'm the baddest. I'm the baddest. Uvatakulika na try test. Tiger, tiger, baddest. Shine, I'm the baddest. Hey. Na utuanga ma freestyle wanatanga se sheke mongu kwa kimi kaka shifela. Nge razi bakuli Mubi pandekize Tiger, yeah, kita jongo fela yeah. Ayo juice asia Jack J Manager J Mo. Go.
What is this?
Baby?
ZLatestMusic.com.